mbere y'imikino isoza iyo mu matsinda mu itsinda rya gatatu muri rushanwa rya Shan irimo kubera mu Rwanda amakipe ane yose yararigize yarafite icyizere cyo kwinjira muri kimwe cy'akane kirangiza icyo cyizere cyaje kuraza amasinde ku ikipe ya Nigeria ubwo yananirwaga gukora ibyo yasabwaga n'abakunzi bayo mu mukino wayihuje n'ikipe ya Guinea Conakry ejo kuwa kabiri iyi kipe ya Guinea la Syrie Nationale yatereye kuwa kajwiga kagoma z'indashyikirwa za Nigeria umukino wabereye kuri Stade Umuganda i Rubavu amakipe yombi yatangiye acungacungana buri ruhande rwafunze ngo rudatungurwa hakiri kare Nigeria yifuzaga kunganya nibura naho Guinea ishaka gutsinda byanze bikunze kugira ngo yuze amanota 5 yari ikeneye ngo isimbuke urukiramende rw'amajonjoro mu matsinda ku munota wa 43 umukino ikipe ya Guinea yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Ibrahima Sanko usanzwe akina mu ikipe ya Horoya Conakry amakipe avuye kuruhuka Nigeria yahise yinjiza umukinnyi wayo kabuhariwe Elvis Chikatara rutahizamu warumaze gutsinda ibitego bine byose kuva irushanwa rya Shan ririmo kubera mu Rwanda ryatangira uko gusimbuza ariko nta musaruro byigeze bihesha Nigeria nubwo yakoze iyo bwabaga ngo yishyure ariko byaranze ibi by'ubusa umukino urindurangira Guinea itsinze Nigeria igitego kimwe ku busa urugendo rwa Nigeria ruhita rurangiriraho benshi mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru batunguwe n'uburyo ikipe gihangange yasezerewe mu cyiciro cy'amatsinda ku rundi ruhande ariko hari n'abandi bari babibonye kare ku buryo na mbere y'uyu mukino wayo na Guinea bari batangarije ijwi rya Amerika ko Nigeria nta mahirwe yahabwaga
jewe ku giti cyanjye uko nabonye Nigeria na Sandoli cy'umukocha wabo ndumva ko na mahirwe naba kubera ko baracyahuzagurika urebye nko mukino bakinye na Tunisia banganyije kimwe kuri kimwe urebaga ko bafite imitibazo bafite mutubazo bafite gukosora cyane cyane mu bataka no muri nuza muri midfield je ndumva ku giti cyanjye nago nayiha mahirwe
muri ritsinda rya gatatu amakipe ya Tunisia na Guinea niyo yatsindiye itike kimwe cyakane kirangiza ya mbere muri ritsinda ariyo Tunisia izahura n'ikipe izakurangiza ku mwanya wa kabiri mu itsinda rya kane Guinea Conakry yarangije ari ya kabiri izacakirana n'ikipe iribuze kwegukana mu mwanya wa mbere mu itsinda rya kane nyuma y'imikino ibiri soza iteganyijwe uyu munsi wa gatatu aho ikipe ya Mali ihura na Zambia hanyuma Uganda igakina na Zimbabwe yari Claude Munyandinda i Rubavu.